sawirkii afraad ee behey eedan iyo haawo jannada ki aboori wayna ari dembigii idinka isin fashaan daraadiyey yaa jannada haninka bihi dadkiina yaa hunguri ki aamusaane haawona way ki ari haamilnimadii adi ilmoo ki dhalaase yaa ki hanuunsadi doonte hanuunkaas fooshana ki dhuuriyi doonte aadanna way ki ari dembigii ad weesha daraadiyey ayaa weli adi aamaasabo ki howshoodaase haawana way ki ari aawkaa dembigii asfali dartiyey yaa adina walaylinki ingaabee ki howloodaase maddii adi foolada rabti oo unug dhalaasana ki dhuuriyaase shaydaanna way ki ari weli ad fashi ad iyo bidhaadmiga adow yaa dhahdiin dhigee sidaas dartiyey yaa walaaki socodaase boggaada laakiin eebbe way ki dhaaradii in us insoo diri doono lan walba oo shaydaan raa'o in naarta ki haawiyo laakiin jidka eebbe ninkii raa'o kina hanuunsanaado eebbehey walaa in ballangaaday inii usi jannada ki waraabiyi doono.